tumi ninapokuwa na wewe. Saki hii safari ni unuke mwenyewe. Uwe nutakuliza uwe na sino way. Even in the dark tochi utamulika mradi sipotee. Kama mbala mwezi ikiangaza daily. Acha mimi nawe tupendani baby. Acha niwambie hii story. Toka day one leave your phone holding. Sikuwezisha bila calling. Siku mzima sitopiga sorry. Nikaanza fear in love. Nafsi zikakutana bila hata kula. Sisi tukashibana. Mapenzi letu linavuma vu kama upepo. Kama upepo. Kama upepo. Kama upepo. Kama upepo. This love, I found this guy. The one who gives me better than anyone. Sa, why, ninki nai. Sio, ni, nacho ni mwa. Acha mseme nini siya tu acha ni. Acha ni wambia hii story. Toka day one, leave your phone only. Sikuwezisha bila calling. Siku mzima sitopiga sorry. Nikaanza fearing.